lapho khona mdalo muntu. Lapho khona mdalo muntu. Lapho khona mdalo muntu. Lapho khona mdalo muntu.
Chocolate, sana, get lemonade, chocolate, sana, sweet, we're gonna go sweet.